Democratic Alliance e tla bea leihlo mehato e metjha ya dikgomo Frankfurt, Villiers le Tuiling. Re tshehetsa ho kgutlisa mokgwa o sireletsileng wa ponto ho laola dikgomo tse hlahlathelang, ho sireletsa baahi le ho thusa dihwai tse ntseng di thuthua. Re kgothaletsa lekgotla ho phethela melao le ho netefatsa tsamaiso e nepahetseng. Ka hoo, merero ena e tswelang dihwai le setjhaba molemo ka polokeho le ka nepo.